Mazimanzani, Mazimanzani. Olugendo luwangu jempiso kutuka wano bise mukugenze sewa kunji na ine mpangula kale sichiro wozangako ungeri jenda bona bona tindi tuko kubulu otulo olwe sanywe linji mukama lyompate nsinza oli wakulu choyo gela chechiwa ntenda weya sasira ekintu ekitaliva ku mutima yengeri jyota sosola nensibe yachawa mukama obaita bana naye mazimanzani mazimanzani gweyambye na sasira nzani katonda ngolinekisa nzani emmotoka zeninya balala zezibase bizinensi mwefunya balala bibasaze nnyo emyaka gyenina nkumu tebagiwezeza naye nze mukama onjunye zijukira jjajja bwe yagamba muzzukulu embeera nzibu naye katonda ataleka be yatonda luli balumuna we nakujukira obulumi bwonna ne bugenda naseka nga ndowooza birooto ku ye oseka naye olunaku lulijja manya ojja kwewuunya kituukiridde mazima nzeni mazima nzeni gweyambye nasasira nzeni katonda ngolinekisa nzeni oli katonda atasosola mu baana be tuva kubalungi ababina obasula mu kitiibwa kyo n'amaanyi g'olina